Hey Sherry, I don't wanna know before ulikuwa na nani. Give me chance kupe love zaidi ya Sharukani. Na kutaka wewe staki juo naitwa nani. Toka nilipo kuona I feel like a man. Chocolate color una shiny, shiny. Unashika namba moja hadi 90, 90. Deserve to my queen nimebaini, baini. Toka nilipo kuona I feel like a fine, fine. First inside nipe kwanza 2 keys. Next out nipe mpaka 2 keys. Kama kusu hela I'm hustle young rasta. Penzi la kisela ni kupe tumara. Next or December tonze to home da. Come on a grandma or come on a grandpa. Never fall in love like this. Zuri wako na maneno haya nishi. Kila nachosema na manisha. Nataka uwe wangu wa maisha. I don't play with your heart. Kwako nimefika nimefunga handy brake. Sina chinga za Ronaldo na Messi. I need you the rest. Staki uwe ex. Do you wanna marry me? Do you wanna marry me? You are my sunshine, you are only one. You are number one, you like my way. Strong lines the day, hold my hand. Together we'll always stand. Fight for a minute, wait for a minute. Wewe peke yako ndo nakuwa na jamini. Baby twende slow down, siwezi shuka chini. Baby, siwezi shuka chini. Na usinione nime chill, ukasema sina kill. Vitu navofanya mimi mwenyewe najifeel. Katoto nakipenda, siwezi sema nitakitenga. Katoto navokipenda, hata kwenu nitakwenda. Ujue na kupenda, siwezi sema nitakutenga. Mwanzo nilipo kuona nilipatwa tuna homa. Kila nikicheki sema mtoto umenona. Tendo napendeza, sijui kama unajiona. Achana na watu feki, wanataka penzi lipote. Kama sisi tupo juu, sitotaka itoke. Penzi litadumu kama country, wezi amini. Wezi amini. Wezi amini. Penzi litadumu kama country, wezi amini. Wezi amini.